ngamaliza Housing Finance Bank etadde omukono ku ndagaano n'Obwakabaka bw'e Kkooki okulaba ng'esembeza empeerezaayo kumpi n'abantu mu Bwakabaka buno. Kino kitegeeza nti kati abantu b'omu Bwakabaka buno bajja kuba nga baganyula mu mpeereza ey'enjawulo eya bbanka eno ng'emu mu kungeri y'okwongera okulaakulanya abantu mu Bwakabaka n'okusitula ebyenfuna byabwe kw'ossa ne bizinensi zaabwe. Bino byasanguziddwa akulira Housing Finance Bank Mike Mugabi oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eno.
Kulakulana eggwanga lyaffe kyetaagisa abantu baleete mu banking sector, abantu baleme kusigalawo nga esente bazitereekamu awalala, abantu abatali batuufu. Abantu bangi basanga obuzibu okwakusesinga banking services. Kati n'olwekyo nyagala kwebaza Retinal Prime Minister okutukiriza n'otuwa nevenyu netugulawo super agent model. Twagala kutwala services Housing Finance Bank Kkooki Kingdom tugezaako okulaba nti abantu baffe bakulakulana. Services zaffe zitegeeza okusomesa abantu, zitegeeza okuba solutions zitulina nyingi nnyo ezinaabayamba kukulakulana.